buvunaanyizibwa ku byobulamu eriko enteekateeka gy'erambuludde egenda okuyamba abayizi abasomesa abakozi ku masomero bonna okwewala ekirwadde eky'ebola ekyabaguka mu Uganda ennaku si nnyingi eziyise ng'eggwanga lyetegekera okutandika olusoma olwokubiri olw'omwaka 2026. Enteekateeka eno eya Standard Operating Procedures, Dr. Dennis Mugimba, omwogezi wa minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza, agamba nti amatendekero gonna n'amasomero agagwa mu kkowe ery'okuyigiriza abaana gonna gagwanidde okuba n'ebikozesebwa mu kunaaba engalo era nga n'amazzi we gali gattako sabbuuni ebifo byonna ku miryango egiyingira ebibiina, ebifo ebirirwamu emmere awamu n'ebisulo. Amasomero gonna galagiddwa okulaba ng'enteekateeka eno ey'okunaaba mu ngalo buli muyizi agisaamu ekitiibwa kabeere omukozi ow'engeri yonna abeera ku ssomero. Enteekateeka ya minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu eragira abantu obutamala geekuma kumukumu mu masomero gattako okuwera, okunywegeragana awamu n'okukwata mu ngalo.